radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana. Hashize amezi atandatu igihe twahimbazaga umunsi wa Noheli nabateguriye ikiganiro nabagejejeho nzirikana amagambo ya nyiricyubahiro kardinali w'u Rwanda Antoine Kambanda yari yabwiye abakristo ku munsi wa Noheli ko Noheli ari umunsi w'abana ko bagomba gukundwa bakarerwa bakabera Imana. Icyo kiganiro agasaro kaburaga cyasuzaga umwaka nagihariye abana bakuze badafite ababyeyi. Abo bana baje hano mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka ababyeyi babo barimo na Joseline Uwamahoro. Ndamuharira igice kinini cy'ikiganiro. Impamvu ni ukumufasha kwandika amateka ye mashya kuko yari amaze imyaka 25 abyifuza, yari amaze imyaka 25 atandukanye na nyina, nyina nawe ntiyari azi ko umwana we akiriho aramubonye. Iki kiganiro kandi ngituye ababyeyi mwese mugira ubuntu mukarera abana nk'ikiremwa mubakunda mukabaramira mukabakuza. Umwe muri mwe ukwiye amashimwe y'umwihariko ni Donna Marlene Mukayiranga niwe wareze Joseline Uwamahoro.
Shaka gasaro kawe muzakabona
nabibabwiraga mukanya Joseline Uwamahoro ari mu bana na hari ikiganiro mu gihe cya Noheli. Inkuru y'umwana w'igitambambuga wagarutse mu Rwanda yizera kuzabona nyina, ukwizera kukamubera inkingi y'ubuzima. Ndifuza kumwongera mukamwumva, atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza. Yaje mu kiganiro agasaro kabura agashakisha nyina Serafine Kayitesi ambwira ko akomoka igashora mu cyahoze ari Kigali Ngari.
Akuzenderwa na Masenge kenye nshine n'imbizi ko uwo Masenge kari we mama kenye n'ingiye nshakenge ngenda mbimenye nuko nishwe makuru ko mama wanjye ari umunyarwanda ni nuko kwandika umurundi, nuko nigira inama yo kuzajya gushakisha nyine mama wanjye. Ariko narashakishije ahantu hose, twagiye muri Croix Rouge, twagiye kuri radio, ahantu hose ariko twarashakishije turaheba. Gusa amakuru yenda nari mfite nuko nari nzi ko umuntu wanjye yitwaga Kayitesi Serafina akaba yari atuye ahantu bitaga Idashora muri Kigali Ngari. Rero nagerageje gushakisha ahantu hose banavuge se ko Kigali inkuru za Gashora ari nini, kawuzi izina rya mama wawe gusa ntawo bavukana uzi, nta wa mama wabo uzi, se twabigenza dute? Turakomeza turashakisha biranga nyine kugeza na n'ubu ngubu. Ubwo rero numvise agasaro kaburaga ukuntu abantu bagenda babonana n'ababo hashize igihe kinini cyane, avuga ati nanjye wazashakishayo umva ko koko namubona. Umuntu ntigeze ngira amahirwe yo kubona nabona isura ye nkareba nanjye icyiza ko nabasha.
None se Joseline, uwo ushaka ni mama wawe gusa cyangwa urashaka na papa wawe?
Papa wanjye we nigeze kumubona, ariko ntabwo urebye ndashaka mama cyane ko papa we nimuziho, ariko mama we niwe ntaziho na gatoya.
Papa wawe muhuye, wigeze umubaza amakuru ya mama wawe?
Narayamubajije, ariko nyine kuko nari nkiri mutoya, hari n'ibintu iyo umwana akiri mutoya atitaho cyane ngo yange nyine ko yigendeye aramunsigira, kuko twabaga muri Tanzania yari igende arakunkigira ariko nta kindi nabirenzije n'ibyange yange papa yari ubigashora muri Kigali ngari ngira n'iryo zina gusa
aho muri Tanzania yavuye akagaruka mu Rwanda akagusigira papa wawe na kahe gace ka Tanzania
kuko nari nkiri mutoya twabagaranye mu nkambi yari ukaneza hitwaga hara hitwaga Rukore niwe ari Rukore
hafa aho hari inkambi ya Rukore hakaba n'inkambi ya Benako yari nini cyane wari muyihe muri zo kwa ebyiri
nabaga ikoje gusa nabaga ibukore no twabonaga na papa gusa uwo mashenge na viye wanderaga yabaga hitwaga ibumashu niba nibuka neza
hanyuma se mama wawe yagusigiye papa wawe amubwira ko yigendeye yisubiriye mu Rwanda
oya ngo mama yashakaga kuntwara kuko nyine yashakaga ngo kuntwara akanjyana nyine akanyika papa nino papa yakatabishakaga yiga imigambi niko nazita anjyana kwa masenge atabizi noneho uwo masenge kubera ko nyine yari atuye aho ngaho ibumasi niho yanjyanye no abariho njya kubona n'uwo mu wanjye arigendera
agasaro kaburaga kabonetse
maze gusaba abumva ijwi rya Amerika gushyira hamwe tugashakira umubyeyi Joseline w'amahoro umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika Jean Nepomucene Kagame utuye igashora yarabyumvise asanga muzi ndetse ajya kumureba kugira ngo amenye niba ariwe koko navuganye nawe atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Rweru akagari ka Batima umudugudu wa Kamudusi
Kagame Jean Nepomucene kazi neza ku ijwi rya Amerika
yego
Kagame ni wowe wumvise amakuru y'uyu mwana w'amahoro Joseline ashakisha umubyeyi we umaze kuyumva wumvise uwashakisha umuzi
maze kubikurikirana numvise hari umuntu duturanye witwa Kayitesi Serafina
yego
hanyuma ndamusanga njya kumubaza ko hari umwana yaba yarabuze w'umukobwa
akusubiza ngo iki
ambwira ko hari umwana yashize muri Tanzania ariko ngo yamusiganye na se isa yaramutwaye amujyana kwa nyirasenge
yego
hanyuma ngo yashaka kumuhungukana ubwo ise yanga ko amuzana ajya kumuhisha kwa nyirasenge nyina araza amusigaye
yamusize atamwanze ari uko gusa se yanze ko amutahana
ntabwo yaramwanze rwose ngo nawe yagize agahinda ko kuba asize umwana wiwe ari kushere yagiye kumuhisha kwa nyirasenge
wowe se uko wari wumvise uwo mwana avuga ku ijwi rya Amerika ukumva nibyo nyina uwo nita nyina magingwa ya Kayitesi wumvaga bifitanye isano wumvaga ari umwana n'umubyeyi
yego kubera ikiganiro nkunda kugikurikirana buri munsi
yego
rero numvise bavuze ngo arashakisha nyina witwa Kayitesi Serafina wahoze atuye muri komine Gashora
yego
ndavuga n'ubundi kubera ko ariho yahoze atuye reka nje kumubaza numve koko nisanga atari byo ubwo ndabyihorera
yego
ubwo ngize amahirwe arambwira ati rwose nabuze umwana wanjye namusize muri Tanzania namusize namwaze ati n'ubundi nzi ko yanapfuye hanyuma rero ubwo nimero yawe ntayo twabonaga icyo abikoze kubera ko hari abantu bafite za telefoni za smartphone
yego
twanagiye kureba umuntu ufite smartphone tujya kuri YouTube dushobora ku kiganiro ni nabwo nabonye adresi neza za uwo mukobwa yaba ari
yego
hanyuma rero nimero yakora ko nayo twagiraga kubera ngo ndagukurikirana ijwi rya Amerika y'ikiganiro isa tubashumba kunda gucishaho cy'urubyiruko
yego
baba bavuzemo nimero ashyizeho nimero ya telefone ubwo mba ndayanditse mwandikira ka message ko kugira ngo azamuhuze nawe hanyuma ndebe uko uwo mukobwa twazabona ka nimero kiwe
urakoze cyane uwo wabonye kuko ni nyina wa Joseline w'amahoro Josephine Kayitesi ibimenyetso umpaye bihuye n'amakuru twari dufite. Ubu ngubu ahasigaye ni ukugira ngo tubahuze bashobore kumenyana bahure nk'umwana n'umubyeyi. Ariko nagira ngo ngushimire byimaze yo wowe kimwe n'abandi Banyarwanda benshi bagira uruhare rukomeye muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga, bacyumva kenshi bigatuma bashobora gutanga amakuru atuma dushobora kubona abo twabuze. Ndagushimye cyane mbikuye ku mutima Bwana Kagabe Jean Nepomucene.
Namwe turabashimira ubwitange mugira rwose, nari kubona nimero yawe, murakoze kabisa.
Agasaro Kaburaga.
Umubyeyi umaze imyaka 25 atabona umwana we, yakeka ko ashobora kuba atakiriho, yakika imirimo akakirwa na radio Ijwi rya Amerika imubwira ko umwana we ariho kandi ko amushaka, yifuza kumubona. Abyakira ate? Kayitesi Serafine namusanze igashura antegereje mubwira inkuru nziza.
Nabuze umwana w'umukobwa muburira aho bita Tanzania. Ubwo rero kumubura, papa yiwe yari umurundi sendi igihe cyarageze cyo gutaha mu Rwanda, papa wiwe aramunyaka amushyira nyirasenge. Twabaga ahantu mu nkambi ya Rusore, amujyana aho bita mu nkambi ya Rumasa. Ubwo rero amaze kumujyana yari afite imyaka 4 ndataha nza mu Rwanda.
Igihe umuturanyi wawe Jean Nepomucene Kagabe yazaga kukureba akakubwira ko agufitiye amakuru y'umwana wawe Joseline w'amahoro ugushaka, akakubwira ko yabyumvise mu kiganiro Agasaro Kaburaga, wabyakiriye ute?
Byarandenze, ahubwo byaransanze, kuko naje kujya kwa Gitifu ngo ndebe ko hari icyo yamfasha Gitifu w'umurenge. Birangira byanze. Ubu ngubu ikintu nari ntegereje nyine, navugaga ati Imana yatumye abasha kuvuga abo duturanye bakabumva, izabasha no kumunyereka nyine.
Umukobwa wawe yitwa Uwamahoro
Joseline.
Joseline iryo zina ni wowe, ni wowe wari mwise?
Yitwaga Ndayisenga Joseline.
Uwamahoro mwaryongeyeho nyuma?
Ubwo ni papa yongeyeho, kuko yamujyanye nyine mu Burundi. Urumva ari umwana muto cyane, yari afite imyaka 4 twari Tanzania, naho ubundi twamwitaga Ndayisenga Joseline.
Ubu se witeguye ute kuba wahura nawe?
Ndumva byandenga, kanezereza cyane, umva mbese mwana mwiza, sindi.
Nta makuru ye wigeze wongera kumenya kuva wamusiga muri Tanzania? Nta kindi wamenye?
Nari nzi ko yapfuye, ntabwo nari nzi ibitekerezo.
Wari uzi ko yapfuye? Mu kiganiro se bigeze bakubwira ko hari umuntu wamutoraguye akamurera, ubu akaba amufite amutunze nk'umwana we?
Icyo kiganiro cyumvishije uwo muturanyi ambwira yuko hari umuntu wamutoraguye, avuga ati sama nibuze nkareba yuko nabona naho nkinga umusaya, ari ahantu nyine nawe uri umwana utagira nyina, umwana utagira se, byaramusanze nyine. Kandi icyo kiganiro ntabwo nigeze nkinjira, ariko uwo ni umwana wanjye.
Uwo mwana wawe reka mushake muhamagare muguhe muvugane, ningira rurema n'uwo mubyeyi wamureze nawe arabahari, nawe muguhe muvugane. Ugume hafi. Birumvikana ko Joseline w'amahoro ariwe wamenyeshejwe imbere inkuru nziza mbinyujije ku mubyeyi umurera Donna Marlene mu Kayiranga, kugira ngo amutegure basangire ibyishimo. Ahasigaye ngiye kubahuza umwana na nyina bamaze imyaka 25 batabonana. Umwana yari afite imyaka 4 igihe batandukanaga, igihe kirageze.
Oui,
Joseline. Ni venu cyo nshimira Imana ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Duherukana mu kwezi kwa 12
umwaka ushize mu gihe cya Noheli n'ubunani ushakisha mama wawe. Nagira ngo rero nkubwire ko uwo wari utegereje iyi myaka yose mama wawe, uko wamushatse, uko wamumbwiye, namubonye
bindi ndikumva wayanga hari n'inzozi z'ubugereho nkakanguka, ntabwo ndi kubyumva neza.
Ntabwo urimo byumva neza?
Ndumva wayanga ni inzozi ahari ushobora kuba ndimo ndarota.
Noneho reka ngufashe kurota, reka ngufashe kurota. Noneho mama wawe muzane hano mu kiganiro tudatinze. Mama wawe muzane mu kiganiro hanyuma muganire gato. Madamu Kayitesi Igashora, muraho?
Muraho neza.
Umukobwa wawe w'amahoro ari hano kuri telefone ngaho. Mubyeyi, suhuza umwana wawe.
Severine,
ndikukumva.
Muraho?
Muraho neza.
Ngewe mama wawe washatse imyaka myinshi ukamubura, ariko nyumva.
Ndikukumva.
Nagira ngo nkubwire yuko nabanje kwitonda, nafata igihe gihagije kugira ngo umenye koko niba ari we mama wawe. Amakuru kwa yambwiye nasanze ariyo, nakoze iperereza ryanjye ryimbitse nsanga ni mama wawe, niyo mpamvu niyemeje kubahuza. Birumvikana yuko nanone ntabwo nabyumva ko mama wawe umubonye, ariko nguyu mama wawe akawa wundi. Banza ufate igihe utekereze, wiyakire, ubundi niba hari n'ikibazo ushaka kumubaza ukimubaze, nawe umusuhuze.
Aya mbere na mbere ndabashimira mwese, kubera ko ndi kumva ari ibintu by'ibitangaza, ari niba mukorana n'Imana bwa hafi. Ntabwo ndi kubyumva neza kuntu igihe kingana gutya, imyaka yose 20 ingahe yose umuntu ahantu hose nashakishije, ariko umuntu yabagezaho ikibazo bigahita bikunda nta n'igihe cy'umwaka giciyemo. Mbere na mbere sinzi niba nabona, nuko mbashimira nukuri.
Urakoze
cyane. Ubanza no kuvuga ngo murakoze bidahagije, sinzi n'indi jambo nshobora gukoresha.
Urakoze gushima, nawe ubishimirwe.
Ndabashimiye cyane. Wenda ikibazo numva nabaza, arabizi ko ni Severine.
Madamu Kayitesi, amazina wamuhaye ni ayahe?
Yitwaga Ndayisenga Severine. Yitwaga Ndayisenga Severine. Ari umwana uri kuganira avuga amazina araza arambwira, ariko nanjye ntabwo nabyemeye yuko wabusigiye, kuko papa wawe watumye akiri muto imyaka ine. Sinagaraga rero ko ikiriho, ariko ibisingi ukuntu mwabivuga yewe numva bindenze.
Wagiye mfite imyaka ine?
Yakunyatse ufite imyaka ine itera.
Nkera mfite byinshi byo kukubaza, ariko kuri nshimishijwe no kumva ko nanjye ndumva nabi.
Wenda nzapfa kubona niba twabonanye, ntabwo Imana itabigize.
Ntabwo bizatinda, urabyumva umukobwa wawe yabuze amagambo asobanura ibyishimo afite ku mutima, afite akanyamuneza, afite ubwuzu, afite ukwibaza, anashyira Imana imbere. Nkawe umubyeyi kuba wumvise ijwi ry'icyo gitambambuga wasize muri Tanzania, dore hashize imyaka igera kuri 25 umusize, ukaba umwumva avuga ubu ngubu, mbwira, urumva umeze ute aho ngaho wicaye uri ku gitereko?
Be nakubwete ndumva bindenze kuba musize umwana ni nkaho aba akiri ku ibere, ukamwumva nganavuze, ntabwo nabona uko mbivuga, sinabona uko mbivuga.
birandenze cyane.
Harabandi bana benshi batagize amahirwe yo kubona ababyeyi babarera wawe w'amahoro yanyuze muri byinshi agati makaramu subizi wabataha gushaka subira i Rwanda arararubunda aburaho ajyaza kubona umubyeyi umurera aramukuza n'ubu bari kumwe uwo mubyeyi wakurereye akagukuriza uwo mubyeyi we wamubwirahe magambo
umva yarakoze mwana w'ibi yarakoze n'imana yarabibonye kandi icyo yakoze n'urugamba yarwanye yumva ko yamutse yari umwana muto cyane ukeneye kugerwa akamurera ari ukuvuga ngo yenda ntabwo nabona icyo namurenga uretse imana w'ibi yonyine.
Joseline, ayo magambo mama wakubyaye abwiye umubyeyi wakureze ayakuye ku mutima wowe uyakiriye ute urumva akunyuze?
Ndabyishimiye ariko mbere nta mbere njye rwose ndumva nishimye kuba mubonye nyuma y'igihe kinini ariko ndumva ntabona nukuri ntabwo nabona amagambo nkoresha kugira ngo mushimeho
komera bwa shimira Imana kandi ushimire n'abantu barimo benshi nk'uko twaganiraga icyo gihe impuruza twayitangiye rimwe dusaba abantu bose bumva ijwi rya Amerika kudutabara kudufasha kugira ngo tugukure mu gahinda warimo tugushakire umubyeyi. Ntabwo ari igikorwa cyanjye genyine, n'igikorwa cy'abanyarwanda benshi bumva ijwi rya Amerika barikunda kandi bafasha iki kiganiro Agasaro Kaburaga kugera ku cyo kiyemeje cyo guhoza mwebwe no guhoza imiryango yabuze abana yabuze ababo bakiriho bakiri ahantu hatazwi batazwi ko ariho bari abo bose twagenda twongera kubafasha kugira ngo bagire ubuzima bwuzuye bwo kumenya aho bakomoka. Nawe rero ushimire abo bose, ushimire umubyeyi wakureze akagukuza akakugeza akagufasha yamwari kumwe mu kiganiro, hanyuma ushimire n'Imana yakuragiye kugeza ubu. None se uw'amahoro, uwo mubyeyi muri kumwe ari hafi ko mushaka? Sinkwambura ijambo, hari ikindi washaka kuvuga mbere y'uko uwo mubyeyi?
Wenda icyo nashakaga kuvuga mbere na mbere nyine ndabashimira pe, ndabashimira kubera ko nkurikije ukuntu nakuze nanone nkaba nanjye wenda ngiye muri sosiyete ubu byageze aho hari n'ibibazo ese nanjye naba naravutse nk'abandi bana, ariko umfashije mu by'ukuri muramfashije ibi bya Amerika mbashije nanjye kubona ikintu wenda gikomeye ndabumenye ko ariho. Ariko nta kindi navuga ushize guhora nshimira Imana ku bwawe koko nk'uko izina ryawe riri. Nta kindi navuga ushize kuvuga ngo murakoze kandi Imana ikomeze ibayobore mu byo mukora byose. Kandi wenda ikindi navuga ni uko mbonye ko ibi bintu ari ukuri koko, ntago n'abandi bose icyo nabashishikariza ni uko nabo babigerageza kuko murakora pe murakora, ntabwo ari ibintu wenda byo muri filime cyangwa inkuru mpimbano. Oya, nkurikije ibibayeho nk'ukuntu naracyaye icyizere, mbonye neza koko ijwi rya Amerika rirashimye. Kanze mubare,
urakoze cyane.
Alo.
Uyu alo.
Uraho
mubyeyi mwiza.
Muraho namwe Jeannette.
Duherukana mu minsi mikuru ya Noheli, abanyarwanda bumva ijwi rya Amerika barakwibuka. Tuganira, amaze kuganira n'umwana w'amahoro Joseline washakaga umubyeyi we, utubwira ko nta kindi umwifuriza ko wifuza ko yazagira Imana agahura na nyina yashakaga. None rero nagira ngo nguhe icyo nawe ugomba kuba wifuza nguhuze n'umubyeyi nkawe umubyeyi wabyaye Joseline umubyeyi warereye none nagira ngo muguhe musuhuzanye gato ya dufite iminota ine bambye ko dufite iminota ine reka tuyifate musuhuzanye Kayitesi Josephine uri hafi uracyanyumva uracyari mu kiganiro nguyu umubyeyi wakurereye mukanye wambwiraga amagambo noneho ndamuguhaye ngaho mwibwirire ikikuri ku mutima
ngaho wa mubyeyi wa noreye umwana ukamurera aho ntari ukaha
muraho muraho
mwarakoze mwarakoze ngewe ku bwanjye nungishije bindenze numva nta kintu nabashimira yesu imana yo mu ijuru yababaye hafi mukamberera aho ntarindi mukahaba mwarakoze imana izabaha umugisha
bakoze kudusabira umugisha icyo twifuzaga ni uko kumenya Jeannette arakoze cyane kuzamushimira hari by'umwihariko ko akoze ibintu bikomeye ikindi nakubwira ni uko Joseline turi kumwe mu mwana uri aho ntabwo yandagaye rwose Imana yaradufashije ari aho ameze neza tuzishimira no kukubona ibindi wenda muzabiganira afite ibikomere byinshi ariko ikintu nzagerageza kumwumvisha ni uko mama ari mama njye ndabwo ibindi byose hari tuzishimira kukubona mu biganire kandi ndabifuriza ibyiza murakoze
nagira ngo nongere ngushimire mbikuye ku mutima ngushimire nk'uko nabivuze ubushize kandi nkunda kwivugana mu kiganiro agasaro kaburaga urukundo urugwiro nk'umubyeyi wagize ugifite nakubwiraga ko urerera Imana ukarerera n'u Rwanda warereye na Kayitesi uwo mutima uzawuhorane mukayiranga uzabyara uheke nta kindi nakwifuriza uzakomeze ube umubyeyi ukwiriye iryo zina koko Kayitesi nawe ndagushimira kuba utaribagiwe umwana wawe wari uzi ko atakiriho ariho yakubwiye yuko yakomeretse cyane ndagusaba kugira ngo uzamugenze buhoro uzamuhe urukundo atabonye muri iki gihe mutari kumwe nawe w'amahoro Joseline ndagushimira ubwizige n'urukundo ufite no kuba warahisemo kuza ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kabura gukatwizera ugafatanya natwe kugira ngo tugufashe mwese ndabashimiye kandi mbifurije amahoro n'amahirwe nibyo Madamu Kayiranga urakoze ni wowe ukwiye gushimirwa by'ikirenga ni wowe wagize urukundo rudashyikirwa ni wowe watoye uwo mwana Joseline w'amahoro uramurera uramukunda uramugorora umugeza aho ageze magingo aya wambaye hafi kuva yaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka umubyeyi we uramufasha waje nawe hano mu kiganiro none n'ubu wagabutse kugira ngo usuhuze mama wa Josiane kandi umuhumurize umubwire ku mwana we aramahoro nagira ngo nsabe abumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya baguhe amashyi y'umutima uri mfura
ariko birashimishije cyane
Kayitesi nawe ngaho ukomere
murakoze Imana ibahe umugisha ikomeze bongerera ubutwari kuko kuvura bakomeretse ibikomere bikagabanyuka pe
Joseline nawe ndagira ngo ngusezereho umurimo wanjye ni hano urangiriye ahasigaye naho Imana ariko ndagusaba nawe kuzashyiraho akawe ndakwifuriza amahoro n'amahirwe ndakwifuriza kuzagira ibyishimo nk'uko wabyifuzaga birushijeho
yego buri munsi nanjye turabashimiye cyane kandi rwose none dukomeza ibahe imbaraga mu byo mukora kuko akazi mukora nta kibuza umusaraba uko umuzika zawe sinzi niba n'umuntu yabo nani se yishyura ariko turabashimiye cyane mwarakoze kandi rwose turinde uko n'imana nawe ibone imihati yishyura ngo kandi tukagira yongere ibyiza mu kwezi kuko ntacyo twabona turahenda
urakoze cyane
agasaro kaburaga karabonetse
Voice of America
agasaro kaburaga karabonetse
umuryango
hose tega matwi ijwi rya America nikususurutse mu ndirimbo mu makuru muriganiro agasaro
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika yivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikindi kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga turi mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa wari igisekeramwanzi w'imyaka itatu yarokotse genocide yakorewe abatutsi ari umwe rukumbi ababyeyi be bamaze kwicwa bari batuye ahitwa Inyarufunzo muri Butamwa abo ni Ingabire Imakurata na Sengiyumva Celestini uwo mwana umutoni wa se Delphine bahimbaga amafubo yatowe n'umusamaritani aramuhungana bagera mu nkambi ya Nyarushishi rwa Nkuba niho batandukaniye uwo mwana umubereye nyirasenge ari we niyo twagira Anne Marie aramushaka atuye mu mudugudu wa Kabacuzi akagari ka Ntungo murenge wa Mwurire akarere ka Rwamagana
naje mu kiganiro agasaro kaburaga kuko nawe gikomeje kucyumva kuva kera kigitangira kumva mubasha guhuza ababyeyi n'abana
none se wowe ninde ushakisha mwaburaniye he mwaburanye gute
ndarangisha umwana wa mukuru wanjye wari utuye ahantu bitaga Ibutamwa kera
yego
uwo hitwa mu murenge wa Mageragere uwo mwana rero ababyeyi be bamaze gupfa hari abantu bamutoye baramuhungana
abo bantu bamutoye ni bande
n'umupapa witwa Kayibanda n'umudamu we niba bari bamuhunganye noneho bageze bantu bita ku Rushashi hari inkambi bayicumbikamo aho bari iminsi noneho haza gukubita ibisasu byinshi nuko batatanye n'uwo mwana rero bamuhura batyo ariko amakuru naje kumenya nuko uwo mwana hari undi mukecuru wikomeretse ariko ntabashije kuvugana nawe nawe wari utuye aho ngaho Ibutamwa Nyarufunzo wagiye kuzana umwana we muri oruferina yabaga ahantu muri Zaire ahantu ngo bitaga niba ari indosho ngo muri oruferina yahabaga y'abana niho yaje kubona rero uwo mwana ariko ngo aranamusaba barabubwira bati ntabwo twamuguha nta kintu cy'isano mufitanye
dusubire inyuma gato mbere uko tugera indosho uwo mwana yitwa nde
umwana yitwaga umutoni wa Delphine ariko bakundaga kumwita amafuko
uyu mugabo w'umugiraneza wamubonye ababyeyi bamaze kwitaba Imana akamuhungana kugera ku Rushashi Kayibanda umbwiye yaba akiriho
aracyariho rwose
atuye he
atuye Mageragere ahantu bita Rugendabari
ni hafi ya Nyarufunzo hariya bari batuye mbere
ni hafi ya Nyarufunzo rwose ni ukwambuka akantu k'agashanga gatoya ugahita ugera aho atuye
wigeze uganira nawe
no mu cyumweru gishize twaravuganye ndimo kumubwira nti hari ikiganiro cyitwa agasaro kaburaga gica ku ijwi rya Amerika ninaranditse mbasaba kunshakira wa mwana ariko ntabwo baransubiza arambwira ati niba ngombwa rwose uzabahe na nimero yanjye mbasobanurire byose uko byagenze
ndifuza kuvugana na Kayibanda ariko hagati aho uwo mubyeyi wagiye gushaka umwana we mu kigo cy'imfubyi kiri indosho yakubwiye ko yamubonye akamumenya yaramuzi
yaramuzi kuko bari baturanye yaraturanye n'ababyeyi be yaramubonye aramumenya ariko nyine urumva ntiyabashije kuba yamuzana ndetse Kayibanda rezo ubundi twabivuganagaho
yego
bubwira nti unfatire nimero za Meritiana ndebe ukuntu namubaza makuru rwose ambwira makuru ya nyayo arambwira ati nzagerageza kugushaka kuko ntabwo bagituranye neza
birumvikana ko hari amakuru akenewe kuri Meritiana hakaba n'amakuru ufite ariko nanjye nkeneye kuzuza nahabwa na Kayibanda hagati aho nyibutsa papa w'umutoni wa Delphine nyakwigendera yitwaga nde
yitwaga Nsengiyumva Celeste
birumvikana ko abantu bumva ijwi ry'Amerika mbambaza ibyo bibazo byose kugira ngo bifashe buri wese utwumva muri kano kanya kumva umwana dushakisha wari we uwaba rero yarazi Nsengiyumva nyakwigendera Nsengiyumva Celestin na Ingabire Makurata bari bafite umwana warokotse umutoni wa se Delphine Mafubo waba yaramubonye mu kigo cy'impfubyi cyari Indosho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubu ngubu ni waduha amakuru yihutirwa kugeza ubu ariko se wowe tuvugana magingwa ya Anna Maria niyo twagira ubwo uri nyirasenge wa Delphine nubwo bwose ugishaka Meritiana mu makuru wahawe na Kayibanda ninde muntu ushobora kuba aravanye uriya mwana hariya kurushashi akamuhungana
yewe uwo musaza na bavuga ko atamuzi avuga ko ibisasu byakubise bagahita batatana bamwe bagahunga ukwabo uwo mwana ngo akamushakisha mu bantu benshi akamubura ntabwo bazi mu by'ukuri umuntu waba yaramugejeje muri Congo amakuru yongeye kumenya kuko uwo musaza yagerageje gufatanya na mama nambara irangiye bajya muri Seyiseri bari azakuru baje mu kiyozi
yego
bajyayo baratanga amazina barashakisha ariko nta gisubizo bigeze babona ubwo rero ntabwo tuzi ukuntu yaba yarageze muri Congo niba ari umugiraneza w'umunyempuhwe wakabonye wenda akavuga ati aka kana singasiga mu nzira niba wenda ari imiryango ifasha abantu wenda yakabonye nkazakuru waruje kakajyana nta makuru dufite
umutoni wa se yari afite imyaka ingahe muri 94
yari yavutse muri 90 yari afite hagati y'imyaka 3 n'igice 4
uramwibuka neza Delphine umutoni wa se ari umwana w'igisekera mwanzi uramwibuka neza ku buryo wamumbwira
ndamwibuka cyane yari umwana wiraburaga cyane wari ufite uruhanga rw'amasoso manini agera inyuma wagiraga amaso wari ufite n'amaso manini n'amaguru yendaga kuba nka entre parenthese mu gakeya
yego
nuko yari ameze yari afite ba nyirasenge bitwaga ba musabye imana bari baraho hafi ye base wabo bitwaga ba Loise ariko bose ntabakiriho umuryango warazimye wakwasi
ukomera Mafubo ashobora kuba akiriho nta kandi kantu wibuka nk'imanzi yari afite ahantu nta kantu wibuka
nta kandi kantu muzi uri nibuka ndi kuko nanjye nari mfite nk'imyaka nka 14 cyangwa 15 urumva yari umwana narutaga ariko ndamwibuka kuko yasaga ariko ndumva nta kandi kantu muzi wakeretse kuba ari umwana nyine wariraburaga cyane n'amaso rwose manini
mbere yuko unkureka mu masegonda make dusigaranye nubwo bwose yaba atakumva kubera ukuri ururimi rw'ikinyarwanda atarwumva nzamusobanurira nimubona ni iki kintu kikuri ku mutima nka nyirasenge umaranye imyaka 28 ufite ushaka kumubwira ariko unagisangiza bumva ikiganiro Agasaro Kaburaga
niba Mafubo nyimba rwose nagira ngo mubwire yuko tumukunda cyane mu muryango wo kwa nyina wasigaye nagira ngo mubwire ko afite ba nyina wabo afite na ba nyirarume basigaye ndetse niko na nyirakuru tubyara nyina aracyariho nagira ngo mubwire rwose niba nyumva ko tumukunda cyane kandi ko tumubonye twaba tugize umugisha kuko yaba ari umwana uje gucikura umuryango w'iwabo waziruye
Delphine naho yaba ari hose haba mu bihugu by'Uburayi na Amerika haba na Afurika y'Uburengerazuba niyo yaba yaragarutse mu Burasirazuba uyu ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga twifuza kumubonamo nongere ngushimire wowe Anna Maria niyo twagira umaze imyaka 28 wizera kandi utegereje ni namezi atari make utegereje hano kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira kuba waragize kwihangana ukomeze utegereze wizeye
none baho mugisha kuzubwitange muhora na rwose iyo numbeshe kino kiganiro nkumva bo mwahuje amaranga mutima ransaba rwose nkumva ko muri abantu beze imana izagira umugisha cyane
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Kuva intambara yatangira mu Rwanda mu mwaka w'1990 hagati ingabo za FPR inkotanyi zari zateye zivuye muri Uganda ni za leta y'u Rwanda y'icyo gihe abaturage bari batuye mu makomini ya Muvumba yo mu Mutara yabereyemo imirwano ikomeye barahunze abandi barishwe abana basigara ari impfubyi abagira neza barabagoboka nk'umuryango w'ababikira b'abakarikuta bafashaga impfubyi kubona ababyeyi bazirera bakazikuza nguko uko Gislaine Nyirarukundo yatandukanye na musaza we ari nitwe Benedict Apollo washakiwe ababyeyi mu Bubiligi mu mwaka w'1993 kugeza ubu ntibarabonana kubaho ufite umuvandimwe uzi ko ariho nawe azi ko uriho mukabaho mutabonana biri mu nkuru ibabaje ya Nyirarukundo uri mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Kamutora umudugudu wa Kamutora yatugejejeho mu kwezi kwa kabiri
mu gihe kinambara twabuze ababyeyi dusigara turabana babiri uwo nguwo nashaka gushakisha ubanze igihugu dusigara turerwa n'umuyindi miryango baradufata turanje kubura ababyeyi ndangije kuba mukuru njya gushakisha uwo mwana kuko baduhaga amakuru ngo yafashwe nawe bikiyo bakarikuta ingarama bakajya batubwira ngo marume ngo niwe wamutanze mbajije amakuru uwo marume aho yaba ari barambwira ngo marume ngo yaba yarapfuye ngo cyangwa yaragiye mu Bugande noneho ndangije nshakisha udukuru nandika kuri adresse njya mu babikira ingarama 2012 ngiye wabikira ingarama baramfasha bareba mu bana bafashe mu nkambi ingarama barambwira ngo nzane imyirondoro y'ababyeyi bacu ndayizana nyizanye nibwo masteri yabishatse mu bitabo byabo arambwira ngo umwana arimo amadresse yaho aherereye nuko tuza kumwandikira ibaruwa igerayo igezeyo baraduhamagara bamamagaye turavugana bambwira ko umwana ari aho barambwira ngo nyuma y'abazamuzana aze kudusura bavuze ngo aze kudusura turategereza ko bazongera kuduhamagara ya nimero baduhamagaje nicemo ariko adresse yabo bari baduhaye yose nari nyifite kuko envelope byagaragara ko yagezeho twe twavandikira ntibadusubize
none se uwo musaza wawe yitwa nde
yitwaga ari nitwe Apollo
ubu se yitwa nde
ubamwise Jeunesse Aurélie ngo yaje kubatizwa bamwita Benedicto ari nitwe Benedicto
none se kunumva umpaye amazina menshi turafata yahi tureka yahi
niyo abamanseri bareje mu myirondoro bafite baba ariyo baduha nuko natwe turayandika papa yitwaga Mpozayo mama yitwaga Kanyagara
amakuru ufite igihe yaba yaragereye mu Bubiligi na yahi
93 nibwo yageze muri Belgique niyo tariki bamwadoguse 93 ya mbere zwa kane 1993 Belgique
mbese kuki bamujyanye wowe bakagusiga
njyewe yarankurikiraga ni musaza wanjye yarankurikiraga twese turabana mama yaratubyaye aducutse tukiri dutoye ubwo rero umumama wakoraga muri umuntu za muri centre nutritionnelle niwe umbwira ati wewe ki wari urimo gakuru nawe niwe waje kumfata ari inkuma atarashaka aranteka anjyana iwabarandera uwo mumanseri abamanseri babakarikuta nabo bakuriraga aho ngaho ingarama bajyana uwo nguwo umusaza wanjye mutoya nuko nyuma nibwo namenye tubwo amakuru nyafite ko ari abo bamaseri bamujyanye ubwo ndaje guca kenge reka nje kubabaza amakuru wenda niba yarapfuye batubwira ko yapfuye niba ariho ati wenda nubwo twashaka kumenya amakuru ko yaba ariho niko twabyakirize kuba twarasigaye turi bakeya nuko mbifata gutyo.
Justine nihera rukundo ngushinge cyane kuba ugifite ubushake bwo gushaka musaza wawe Arinitwe Apollo Benedict ushobora kuba ari mu Bubiligi mu mugi wa Charny RG cyangwa se yarahinduye dore hashize imyaka myinshi. Cyo nakubwira nuko abana benshi bajyanywe mu Bubiligi muri myaka za 93 benshi muri bo Imana yarabaragindize. Rero yuko na musaza wawe tuzagira amahirwe yo kumubona tukabahuza nongere ngushimire cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga gira amahoro.
Yego, urakoze kandi n'Imana bakomeze baho umugisha.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Mu gusoza iki kiganiro ndifuza kwakira umukecuru w'imyaka 74 yari afite 12 u Rwanda rubona ubwigenge ari na umwaka yavuye Bugande aho yavukiye aza mu Rwanda yaje ari hati wasiga ababyeyi be n'umuryango we yitwa Kabagande Gaudensia ise yaratu yahitwa Kalungu mu karere ka Masaka akitwa Kagegera na nyina kaba Mukangwije. Kabagande Gaudensia yatuye mu murenge wa Kigali umudugudu wa Karama akagari Kanyabugugu yaramaze iminsi yandikiye ijwi rya Amerika ndamuhamagara dore uko yanyakiriye. Ndabaramutsa ni Kabagande tuvugana. Kabagande uraho jewe nitwa Venus Nshimimana ndi ku ijwi rya Amerika.
Muraho 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 wamfuraho
urakomeye.
Ngaho ngaho wamfuraya mama we uraho
ndakomeye wa mubyeyi we
yo urakoze wamfuraho yewe data we numva kuvuga nk'inyabuturo mama wambye ayo we Imanishimwe kubaduhuye n'ukuri.
Yego.
Kubaduhuye n'ukuri. Umva ye.
Kadame.
Yaragushatse mbura inzira nacamwo. Nimabaririza mbura ahantu na nyuma mbura inzira na mbona sobanuza. Ubunyo mbundu mukesho mfite imyaka igera muri 80. Urumva?
Yego.
Ubwo noneho rero nkaba mfite abantu b'abavandimwe bangi b'ababyeyi na nakaye muri Bugande.
Yego.
Navuye muri za 62.
Yee.
Navuye muri za 62. Ubwo noneho kuvuga nagira mu Rwanda gutegeye nyine kabaka wawe yari atwirukanye kuko nkubiho navukiye.
Yee.
Ubwo rero nkaba nashakaga wenda nkibaza ni wenda nabona akantu wenda n'akamwe kaba karasigaye. Numva najyaga ntega amatwi ijwi rya Amerika nkari tega amatwi nuko noneho numva riranshimishije numva nshimishijwe na kariya Agasaro Kaburaga.
Yego.
Ndanabakunda cyane cyane rwose.
Nibyo.
Ndabakunda nta n'indi radiyo nkunda gucuranga keretse iyo hagiye muri Swahili cyangwa ibindi birenze.
Oya ni byiza rwose.
Ukuntu uvuga ukuntu ushakisha abantu baburanye n'ababo.
Yego.
None turagira ngo nguhe amakuru y'abo bantu.
Nicyo nari nguhamagariye wa mubyeyi we y'umuntu adushatse nongere nkwisegureho bisaba gutinda gato kubera ko muba muri benshi mushakisha abanyu tukagenda tubakira ko buri wese aje adusanga. None rero ni wowe wari ugezweho ndavuga nti reka nguhamagare muri kano kanya tuganire mbwira amakuru y'abantu bawe ushakisha.
Nakuraka kumwego rero.
Yego.
Abantu ushaka cyakora mama we namusize ni wari kumuntakiriho kuko nange ingano yanjye.
Yego.
Na ba mama wacu nabasize na ba marume ndumva batakiriho ariko babayeho wenda umwe namusize ahantu uri Karusana yitwaga Gitegetsi. N'umugabo wa Patrick. Undi namusize ahantu bita Cyashumi nawe yitwa Kambunda umugabo we niba yayitwaga Tiyune Tiyune noneho nkaba hari akandi kana ka kitegetse twajyaga kungana ariko ngiye kunanakarutaga kwitwa Mukarukwayi naho mama wanjye rero we yitwaga Mukangwije noneho ngewe rero nkabakabagande mwene Kagegera ubwo rero abo bantu niba aho wenda hari akazi gaheyo hari n'undi bitaga Gafaranga nyamugabo wenda niba hari n'umuryango waba warasigaye ndumva nababona nakumvikana nabo wenda wuzuriranyije nabo wenda hari umuryango wabo waba warasigaye tugahuzanya tugahamagarana ndi mu marembo ariko wenda bibaye byiza nagenda nyumvikanye nabo mvuganye nabo
oya buretse kugenda komera ku buzima utegereze ubanze ibebe ko twabona umwe mu muryango wawe warasigaye ndahera ku byumbwiye birumvikana ko ari papa wawe Kagegera ari mama wawe Mukangwije ukubimbwira barasa naho bashobora kuba baratabarutse batakiriho
papa yarapfuye papa yarapfuye nawe yapfuye ashaje amaze kugira imyaka ahari mirongo abiri ijana niba ari nangahe sindizi
ni byiza
yapfuye nyuma y'intambara ariko na mama ni uko kuko ariko nabonaga mama ari we mutoya kuko navuyeyo mfite imyaka cumi n'ibiri
none se bariya ba mama wanyu uvuga ari Kitegetse ari na Kambunda ndetse n'Agafaranga
na Mukarukwayi
ni abantu bane ariko nagira ngo numve icyo mupfana none se ari Gafaranga ari Mukarukwaya ari Kitegetse
Mukarukwaya
ari na Kambunda abo mupfana iki umwumwe Gafaranga mupfana iki
Gafaranga yari musaza wabo ni narumva
naho se Mukarukwaya
Mukarukwaya yari umwana wa Kitegetse yari umuntu wanjye gutwitwa ko tuzindiri Kitegetse azindimwe na Kambunda na Mukangwije
hanyuma Mukarukwaya akaba umwana wa Kitegetse none rero buriya twashakira kuri bariya abana bakiri batoya wasanga buriya Mukarukwaya akiriho ariko nta kibuga yuko ko na Kitegetse atariho nta kibuga ko uriya nyoko wanyu Kambunda atakiriho bashobora kuba bakiriho ubwo rero unyibukije neza aho mwari mutuye urumva wavuye ibugana ufite imyaka cumi n'ibiri ni kera ariko uhibuke neza uhanyibutse kugira ngo ijwi rya Amerika rirumvikana muri Uganda kuri icyiciro tuba turi kuri FM abantu baratwumva neza ku buryo uwakumva yavuga ati umuntu namumenye ndamuzi none usiga umusaza papa wawe Kagegera yari atuye he muri 62
aho ngaho nyine yaratwenda na hari bagukunda cyahinduka n'ahantu bita Kanungu igomborora niba ari Masaka niba ari Kanungu naho
yego
ni Kanungu icyo niba Kanungu
ntacyo bitwaye Karungu harahagije naho se Kitegetse we ndumva unamwibuka cyane we yaratuye he
yaratuye
Rusana naho se Gafaranga we yaratuye he
yari umwimbuyereza yari umuntu w'imbuyereza ariko yabanaga na bakuru be na nyina na nyina yarakiriho na nyina wabo nyogokuru wacu yarakiriho
none se wa mubyeyi we Kabagande nyuma y'intambara muri 1994 nyuma y'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi irangiye hari abantu bari barahunze bagarutse mu Rwanda baturutse iyo za Uganda hanyuma baturutse mu bindi bihugu hirya no hino nta muntu wigeze ataha avuye iyo za Uganda ngo umurebe unamubaza amakuru akubwira ati i Masaka hameze gutya dore bene wanyu ko nabasize ari nabo nabonye nta muntu wigeze ubona
kareka none cyo ko muri Kigali kandi nyine aho twaje twiribikirana ahantu bita Imarenga n'iza Kayenzi za Gitarama iyo ngiyo
yego
ndetse niho nitwa ngo nakomotse naho ngo ni Kigali noneho nsazi ahubwo se hari n'undi mugabo wanjye nyine wandonguye nawe yagiye muri 73 yitwa Munyakazi wanditse Yezi nani na nyirabaguzi yego mugabo nawe yagiye atyo agenda mahera niba yabariho niba tabariho sendiye ndetse n'abo bose sinabura n'umwe wenda tubonane
nawe yagiye agiye Bugande
yagiye agiye Bugande mbwira ko agiye Bugande hari hari agatembe yari yakoze no kugenda wowe Habyarimana akigiye aho akijya kuwenda
agiye ntiyagaruka ntiyigezeye na kohereza ka telegramu kera boherezaga za telegramu
n'abana yasigiye barashize wa muntu n'abana yasigiye barashize asigaye yite nabo yarapfuye yasize yite hasigaye
abo wagombye kuba ufite wiyambaza ubafite hafi bari Bugande ariko ntabwo uzi aho baherereye nizera nkomeje ko ijwi rya Amerika kubera ububasha rifite bwo kugera kure bigera ku bantu benshi kandi nk'uko wambwiye murikurikira muri benshi abantu batwumva muri kano kanya waba azi Munyakazi ni umuhungu wa Ndikuyeze wari warashakanye na Kabagande wamumenya ndetse nawe aramutse akiriho hashize imyaka myinshi ariko nta wamenya ashobora kuba akiriho ashobora no kuba yarasize abyaye yarabwiye umwana we ko yasize umuryango mu Rwanda yaratanze izina ryawe wakumva uwitwa Munyakazi wari utuye Kayenzi ka Gitarama wari washakanye na Kabagande wavuye mu Rwanda 1973 akajya Uganda aramutse amumenye ubwo nawe yatubwira ariko cyane cyane turashaka abavandimwe ba Kabagande turashaka ba nyina wabo turashaka Kitegetse na Kambunda turashaka umwana wa Kitegetse ariwe Mukarukwaya turashaka kandi na Gafaranga nibutse yuko wowe Kabagande papa wawe yitwaga Kagigera na mama wawe akitwa Mukarugwije abantu babamenya bari batuye Masaka muri Uganda baturutse muri Uganda bahabaye bahakuriye abamenya uwo muryango muzafashe uyu mubyeyi ari mu Rwanda ntabwo ashaka kuva kuri iyi si atamenye ko ahasize umuryango uza muzungura none hari kindi wumva tambwiye ko ndabizi ubwo ukunda ijwi rya Amerika warukumbuye kugira ngo tuvugane hari icyo nibagiwe kukubaza hari icyo wifuza kongeraho cyadufasha kugira ngo umuryango wawe uboneke
noneho akazamamagara wenda tukabonana cyangwa se tukavugana nguke naba nishimye nakwishima cyane bihagije kandi nabasengera ku Mana mwamfurama
ngaho rero ukomeze usabe cyane kugira ngo iyo Mana izagufashe ikube hafi ibe hafi n'umuryango wawe nugira Imana ntuzabura n'umwe ntazabura akazaza kukureba ngaho ukomere ugira amahoro ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje nongere nshimire mwebwe mwese mwampamagaye mukampa amakuru yatumye Joseline w'amahoro abona umubyeyi we cyane cyane Jeanne Pomisene Kagabe inshuti y'ijwi ry'Amerika ntukiri inshuti gusa ahubwo ubu uzatubera ambasaderi aho utuye naho ugenda hose nawe Donna Marlene Mukayiranga urwo rukundo n'urugwiro ugaragariza umuntu cyane cyane utishoboye urakaruhorana agasaro kaburaga ni ikiganiro kibagarurira icyizere cy'ubuzima no kubaho n'umwihariko wa muri sanga ku ijwi rya Amerika nakagaruka mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.